NajimSafi.com.
Yeah, FDMC Mother K on the beat. Yeah, sina sura ya korofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Sijavaa koti, sijavaa soksi, mwana harakati kamili, hata mama alinitabiri. Naelimisha jamii na sikupotosha jamii, kwenye game hii nazidi ongeza bidii. Sisiki maneno ya wanafiki kwamba hip hop elipi na kuwaza kuza pipi. Oya nani hivi, we ni mwanamziki na kama unafanya mziki, sasa mbona uelewek? Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya korofi, kini unapiga makofi. Mashabiki kila kona wote unapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya korofi, kini unapiga makofi. Mashabiki kila kona wote unapiga makofi. Kwenye game hii sulangeni si baba hiki, tokana kila MC anahitaji nafasi hii. Sichezi silegezi, so kindezi ya mniwezi. Ni namba chafu ilenye usitakuwa white. Sina sura ya ukorofi, kiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Minapita kila kona, haijalishi niko wapi. Mwana harakati kamili, sijavaa koti, sijavaa soksi. Kwenye game hii mini soja kama Osama. Nite MC sifanani na fake MC. Sulangeni sikosei, minachana kila day, everyday MC sikosei. Badiliki kwenye mziki atadao, ipande vipi sishikiki. Natisha kwa mistari, ninaposhika kijiti. Haijalishi niko vipi, hata nikiwa nimelala, ni bado na wota mziki. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi. Clap your hands up, clap your hands up. Clap your hands up, clap your hands up. Sina sura ya ukorofi, ukiniona piga makofi. Mashabiki kila kona wote wanapiga makofi.
Kiwango makali kutoka kwa DajimSafi.com.